My Golden Family, Mr. Mbula,
Bembe Mbondo, Bembe
Mbondo, Body Stick, Adi Siski Bao.
My mind,
ukinisaka utonipata, I'm the shadow but in your the my mind. Sajugo mune kusaka madudu, nyoko kwa tuwa tuti zaki. Hizo mungi paka kwenye mziki, kia za piki piki. Azim kusipa rasi, hapa kongo mado pasi. Hapa kwa niko busy, kataka na muhi. Bato mama ngoma tuma kila time. Hiyo ndo kitu muhimu, changa moto hasini baba ishi. Na kata buti buda muni tishu, kiri soye utakota maizi. Panganga senu kwangu adipiki, tuye bure nika umba kidume. Saba kwa sababu adai nivume kudini na mi. Indenja na ni na kate mondo tukusaka mani. Kidume sinama shaka, ule kondo sani zaka. Unduki ewa tuku penya bro.
Ama kutoza me, make up my mind. Mungi nikwata mto nishika mini my mind. Ama dangerous, make up my mind. Mungi niroga sito rogeka mini my mind. Hile mbembe mpando, mini my mind. Sito jipicha siwa okopi mini my mind. My mind, commit my mind. My mind, commit my mind. Mind yo mimi, jeshi anaye jamini. Ngana na mini upate kuwini. Napigana vita na chini kwa chini. Kuja na panga na niko makini. Bado na waka, hapa kamini, they call me the hunter. Sina araka, maisha na songa na mimi ndo shooter. Kinyonga na kuza na speedy ya mia. Hesu kinyona na gani kimbia. Ukitoka na kazi puliza kunia. Mind yo jeshi shila kidunia. Damu je uri ndo sisi. Kimia kuzima mafisi. Wasoro awana na fasi. Lupu lupu na manuki.
Uweke bifu na manyani. Feda ni pando ya nini. Adi rafiki samini. Na rapu nikiwa makini.
If I die in the war zone, boxing me up and sending me home. Telling my love not to cry because I'm a soldier born to die.
I'm a soldier me, make up my mind. Ukinifuata mto nishika mini my mind. I'm a dangerous, make up my mind. Ukiniroga sitorogeka mini my mind. Hile mpembe mpando, mini my mind. Siko jificha siwa okopi mini my mind. My mind, commit my mind. My mind, commit my mind.
My, it was to enter this. New Youth Company.